Radio Pulpit, 657 AM.
Kunohlelo lapho sithi khona mphatlalatsane ngilithathekele lithuba ekuseni kungolosihlanu ngikubingelele egameni elihle igama lenkosiyethu uJesu Kristu waseNazareth. Ngiphinde ke ngithathekele lithuba ngibonge kubahle nhlapho okusiboleke leli thuba. Bahle uNkulunkulu akubusise, uNkulunkulu ke akwenze kahle. Mlaleli, ivikele ndlule besibonisana ngezwi likaNkulunkulu nakule viki futhi siya qhubeka nokubonisana ngezwi likaNkulunkulu ngokuba kunamazwi umpostoli Paul awasho yathi sikhuthazane noma siduduzane ngala mazwi. Eqinisweni mlaleli, sibhekana nezimo ezinzinyana empilweni. Ngakho ke bese kuba khona ke labo abathathe advantage ngezinhlupheko esibhekana nazo bathole ithuba lokuthi bazenzele ubucobalala ukuze bakwazi ukuziphilisa. Ngakho ke ngenxa ukuthi nathi sindlula kulobo bunzima bese ke singena ke kuleso silingo sokuthi sibathembe, kodwa iqiniso elimile mlaleli ileli lokuthi sonke siyondlula noma siyobona isimo esibuhlungu ngenxa yesono mlaleli. The painful reality is we are all going to see sin take a lot of things away from us. Yilelo qiniso mlaleli, ungumntwana kaNkuluNkulu, awuyena umntwana kaNkuluNkulu, kodwa iqiniso elimile yilelo nje kuphela. Ngakho ke ukuze ungangeni engozini yokuthi abantu bathathe advantage ngezinhlungu ndlula kuzona, yiba nolwazi. IBhayibheli lithi abantu bami bayabhubha ngokuswela ulwazi. Kunamazwi futhi umphostoli Paul akawasho athi masingasweli ulwazi ngabantu abandlula emhlabeni sikhale sidabuke. Usuyabona ke manje mlalelo ukuthi ke ulwazi lubalulekile kunako konke. Ulwazi lubalulekile. Yes, ukufa kubuhlungu kakhulu mlalelo. Ubona ihlobo oyithandayo zindlula emhlabeni, abantu abathlozi nawe bandlula emhlabeni, isimo sibucayi kakhulu. Kungakho ke abanye baze bayele nale bawubuza ukuthi kungani ashonile, kungani into efana nalo, ngoba kunzima kakhulu mlaleli. Isimo esibuhlungwana kakhulu. Ngakho ke kwesi sikhathi sibona nalabo esibathandayo mlaleli behlupheka kabuhlungu bese ke siyakhala ke mlaleli. Into esingayibiza ukuthi grief, inhliziyo yethu iyadabuka, inhliziyo yethu babuhlungu. Sibone futhi ke nalabo esibathandayo mlaleli sebehlukana noma kuthiwa bayadivosa, kuba buhlungu nakhona mlaleli. Umuntu uma sedivosa nakuye futhi kubuhlungu. Abaye bacabanga ukuthi kumnandi nje uyakhetha. Cha, usuka andlule ezimeni ezibuhlungu. Ubudlelwane noma ama-relationship ubone nawo afeyila, kuba buhlungu mlaleli. Uyabona ngempela ukuthi la bantu bahlukumezekile ekuhlukaneni kwabo. Kepha-ke manje iciniso yileli lokuthi sonke siyandlula ebunzimeni obuthize. Nanoma kwesi sikhathi singeke sandlula ngendlela efanayo, kepha sonke sizondlula ke lapha. Ma ungakhohliswa, ma ungadukiswa, abantu bangakuthatheli imali zakho ngenxa yezinhlungu ondlula kuzona. Ake sizizwe la uNkulunkulu ukuthi lona lithini. Amahubo 31 verse 9 sogcina ku verse 10. Amahubo 31 from verse 9 sogcina ku 10. Yona ngifundeka kanje. Yiba nomusa kimi Jehova, ngokuba ngiyahlupheka, iso lami liyafa usizi, nomphefumulo wami nomzimba wami. Verse 10. Ngokuba ukuphila kwami kuphelela osizini, neminyaka yami ekububuleni, amandla ami aphelile ngokona kwami, namathambo ami angcuzulekile. Mlaleli, akukhathalekile ukuthi you are a prophet, ukhuluma ngezilimi, umfundisi, ubishop, uarchbishop, onke lawo ma-title, kunobunzima mlaleli esindlula kubona. Ngakho ke la izwi lenkosi lapha lithi ke lo mlobi usothi ke yiba nomusa kimi Jehova. Ngakho ke uyazi ukuthi kumele akhalele bani. Ulwazi ke lolo kumele ube nalo ke mlaleli. Kulobo nzima obhekene nabo kumele ube nolwazi lokwazi ukuthi kumele ukhale kuba ngoba abanye bethu siyesize siyena simathuneni siyokhala emathuneni, abanye bethu siyesiyena sehlahleni sokhala ehlahleni, abanye bethu siyesiye nje esigangeni la kukhona khona udu isiduli khona bese sithi wahlala lapho leso siduli leso sizokubusisa, abanye bethu siyesiyena semanzini siye lapha emanzini sithi ke siyokhala khona ukuze lobunzima esindlula kubo bese buya nanoma kunjalo the reality ukuthi mlaleli siyondlula kubo siyandlula ukumosha nje isikhathi nokumosha nje imali yiba nolwazi ukuthi kumele ukhale kuba la umlobulo waleli hubo sethi ke yiba nomusa kimi Jehova so ngama magama yena unolwazi lokuthi kukho konke andlula kukho kumele akhale kuJehova hayi entweni eyithize hayi konkulunkulu abathize hayi endaweni eyithize mlaleli kepha ukhala kuJehova usethi ke ngokuba ngiyahlupheka iso lami liyafa usisi nomphefumulo wami nomzimba wami kuverse 10 besathi ke ngokuba ukuphila kwami kuphelela osizini neminyaka yami ekububuleni amandla ami aphelile ngokona kwami namathambo ami angcuzulekile mlaleni kwangathi uNkulunkulu angakusiza ube nalolo lwazi ukuthi kukho konke lapho undlula khona nalapho usazondlula khona ngokuba iBhayibheli lithi izinhlupheko zakulesi sikhashana angeke zilinganiswe nenkazimulo ezayo. Ake sizweke ukuthi ke uPeter yena usethini 1 Peter chapter 1 bese ke sifunda ke lapha yena kuverse 6. Enithokoza ngakho nokuba manje ngesikhashana uma kudingeka nidabukiswa ngezilingo eziyizinhlobo nhlobo ngezilingo eziyizinhlobo nhlobo mlaleli abaye bethu sithi sithakathiwe sithakathwe ubani into efana naloko mlaleli ngithakathwe umakhelwane ngithakathe abangani bami ngithakathe ubani la sibalekele ekutheni noma sazi ukuthi ubunzima kona ezweni esiphila kulo siphila kho ngakho uDavid athi ke umzali wami wangizalela esonweni wangithabathela esonweni ngakho ke kume njalo mlaleli la uPetro usethi ke enithokoza ngakho nokuba manje ngesikhashana uma kudingeka nidabukiswa ngezilingo eziyinhlobo nhlobo futhi amagama ukuthokoza kube kwesikhashana kuba khona nje lokho ngakho ke mawungakhohliswa mlaleli esifu ngathi kukhona abantu abangandlule ebunzimeni obuthize mawungakhohliswa ukuze uspend imali zakho wenze yonke lento bakubambise lokhu baphinde bakubambise lokhu bathi angeke undlule mlaleli izwi lenkosi lithi ke ngokuba sizalelwe esonweni ngakho ke siyalungisiswa ngesihle ngokwamukela uJesu Kristu njengeNkosi nomsindisi. Kuyilaphi ithemba lethu? Kunamaye amazwi futhi uDavid washo wathi ke ngiphakamisela amehlo ami ezintabeni. Kuyilapho usizo lwami luvela kukhona. Usizo lwami luvela kubani? KuJehova. Ngakho ke ngithi kuwekuseni mawungakhohliswa mlaleli. Ngikhuluma nje kwesinye isikhathi ubhekene nobuye ubunzima. Kwesinye isikhathi umuntu aze acabange nokuzibulala emhlabeni. Azihenge noma adla amaphoyizeni noma azidubule noma enze konke lokhu ngenxa yokuthi ke kuswelakala ulwazi ukuthi kumele sikhale kubani siyekelele kuJehova silahlele konke kuyena bese siyaqhubeka ke nempilo ulwazi ekumele sibe nalo ngwake iBhayibheli lithi ke abantu bam bayabhubha ngokuswela ini ulwazi ekuseni ngithi kuwe kukho konke ebunzimeni la ondlula khona khala kuJehova ungagcini lapho qhubeka nempilo ungayithathi impilo yakho uNkulunkulu akubusise ngenxa yesikhathi ake ngithathe le ntambo ngiphindisele kubahle bahle uNkulunkulu akwenze kahle intambo sekuwezakho babaye lapha ekhaya mlaleli
faith hope and love experience victory in your life on 657 am
for there is a time to search and a time to give up a time to reap and a time to sow Radio Pulpit wishes to be there at all times, even when you just need prayer. Send us your prayer request by calling 067 0800-429-7564 or email it to prayer@radiopulpit.co.za.
Many people across South Africa are being blessed and encouraged by the Radio Pulpit devotional magazine, The Word for Today. This publication places the gospel of Jesus Christ in the hands of more than 100,000 people every day, inspiring every person, from the professional businessman to the needy person who lives on the streets. Each edition contains daily scripture-based devotionals and inspiring articles to help you grow spiritually. The booklet is given with the compliments of Radio Pulpit, but your donation, large or small, will help us to print the next edition and continue being the hope of the gospel to a world in desperate need. The Word for Today. Get yours today on 012-334-1200 or subscribe online at www.radiopulpit.co.za. Radio Pulpit, your daily companion.
You and 657 AM and Life, a winning team on the road to eternity.